chegula kope yako Uzindi yangana ineyo kumasopanga Usajite tunda timanyaze
It's a Flavor Media Record.